ትግራይ ዲሞክራሲ ሰባህማልን ኡንፋፍ ፌደራላን ድግራማን ጋዜጤሶን ረኮሬ ከነካ ገባሲ ሳኒ ጠረጀዱ ደበለቴ ረኮ ሄዱት ኢሳሙደቱ ፍትራጀራን ውያወለቡማ ፕረሲ ሀርአረት ከን ቪኦኤን ኢቲን ሆገናም ብሮድካስቲንግ ቦርድ ኦፍ ገቨርነርስ ዮካን ዲቢጂ ዩኒቨርሲቲ ጆርጅ ዋሽንግተን ኢቲ መነበርኖታ ሚዲያፍ ኢሞቲ ኡመታት በርባችሱማ ጋዜጤሱማ ሰደርካ ድኛ አሜሪካ ላልጅሱን መሪጌጌ ሰኔን ወለቡማን ፕሬሲ ወከስሞስ ነገኝ ጋዜጤሱታፍ ድግር ሰቀበን ኢሰኔሩ ገመብራንሞ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ጉያ ዲበቶኮፋ አንጎ ቀበተኒ ኦጂቲ ጀልቀበን ሰንበተደርቤት ሙራን ገባሳ ማርያም ዲላሎፍ ጂም መሎን ነሞቱ ኤሳ ገባሳ ፕሬሲቲን ጀልቀም
ሀዩን ወልተጂ መሪረትብ ሰኬነን ኦዴፈኖ ጡጋርገቹዳፍ ኤቡ ሁመኒቀቡ ኡመተ ሰነራ ዳንገሱፍ ጨራቂ ሞቱሞን ጎደኒሰን መዶዱ ኤንፒአር ጀደሙፍ ኢታና ፕሬዚዳንቲ ተምሳሰ ኦዱፍ ኢፍሰጉላላ ከታን ማይክል ኦሬክስ ዋይ ከናናዱበተን
They run the gamut from truly despotic places to places we might even have looked at as democracies.
Imikun motumma rembultota rakae aga bakawannuti demokrasi injira jennu bakawandem sodefanno ugrun hoji motummota taetidema. Kunimmo hoji odu funannachu baaye ulfataaf yero tokko tokkommo baaye bala amata sisejira jedu Michael. ከሬዲዮን ሰገለ አሜሪካ ጀለቲ ቡሉ ቦርዲ ቡልቺቶ ተተምሳሳ ከብሮድካስቲንግ ቦርድ ኦፍ ገቨርነርስ ዮካኒሞ ቢቢጂ ጀደሙ ፎገና ከታን ጆን ሌንሲንግ ሞ ኦዴፈኖን አከሜሻ ወራናቴ ኡፉ በቺሰን
You look at what's happening coming out of the Kremlin and it's really almost beyond a false
ወነታጁ ክሬምሊን ራ ቁፋጅሩ ዮላልተ ገሮዴስ ሶባውሊክ ዴማጅራ ዱጋን ቀበተማን አከና እንጅሩ ከጅሩ ገዳቡዳፍ ተርሲሙ ኦፋጅሩ ጀቹን ደንዳማ ዱጋለ ፈጅሩቱ ሞቱሞት አዱኛ ረጅረን ከናን ደንቀማጅራ ኩን የሮአማ ተርኪኬ ሰትለ ሙለታ ጅራጀዳል ቶርበን ደብሬኬሳ ጣበን ንርገጋዝጥ እሶታ ፈልሙ ከሪፖርተርስ ዊዛውት ቦርደርስ ዮካንሞ ገባሶተ ዳንጋኒ ንጉር ረጅረሙ ገባሳ ወለቡማ ፕሬሲ ከበረኩመ ለማፍቁደ ቶርባ ባሴ ከሰቲ ሰደርካ ወለቡማ ፕሬሲ ቢዮተ ዲበቶኮፍ ሰደት ተማዱኛ ረጅረሚ ይፈጎደ እጅራ ራሽያን ዲበቶኮፍ አፍርተሚ ሰደት ተፋረት ተርገምቲ ፍሪደም ሃውስ ከጀረሙ ገሬን ዲሞክራሲ ፈልሙ ተኮሞ ወለቡማን ፕሬሲ አዱኛ ረጥቲ የሮአማ ከወጎተ ኩደ ሰዲ ዱራ ጫላ ገርቦ እጅራ ጀደ እጅራ ከናፍ ሰበባን ተኮ ቢዮተ ስነ ዲሞክራሲን ብሎንግ ጉዶኬ ሰትለ ዶርሲስኒ ሃራን ጋዜጤ ሶታ መደኖ ዱረት ከዋከተስ ዱበቴጅራ ገባስቱን ጥመዱኛ ከመደውዱ ሲኤንኤን ኤሊስ ላቦት ረኮ ከነከነቲቭ ሲቲ
Not only is it more difficult for us to bring you know the world to America it's
ረኮ ከተኤ ኦዱ አዱኛ ጋር አሜሪካ ትፊዱ ቆፋ ኦቱንታን ኦዱ አሜሪካ ጋር አዱኛ ትጌሱንዩ ሃለኬ ሰጅሩራ ከንተ ረክሳ ተአጅራ ኩን እመ ሴራፍ በላ ቆፋሚቲ እመ ከበጃ ፕሬሲቲስ
I happen to know how dishonest the media is
ፕሬዝዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ዶናልድ ትራምፕ መደሎዱ ዩናይትድ ስቴትስ ቶኮ ቶኮ ኦዱ ራታምሳሱ ጀቹን አምባላ ለፈተኒ ቱረን ሚዲያን ዲነው መታከተ የትለዱበተኒ ቱረን ገሬ ምርገ ጋዜጤ ሶታፈንሙ ሪፖርተርስ ዊዛውት ቦርደርስ ጀረሙ ትራምፕ መደኖዱ ቢየሳኒ ኬሳ ባላለፈቹን አኮ ገኖን ቢዮታ ዱኛራ መደኖዱ ቢዮቶ ፊኬሳ ኡካምሱ ትፉፋን አምሌከነፍ ጀቹዳን ኬካ ራዲዮን ሰገለ አሜሪካ አኩመ ዱራን ቱሬት መደዶዱ ወለበተ የትፉፋሞ አፋም ሞቱማ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ታ ጋፍሲ ጀሩፍ ኦገናን ቢቢጂ ጆን ሌንሲንግ እና ዴቪሰን VON አፋም ሞቱማ ተውዳፍ ቻርተር ርሳ አከሰርርኩ ኡመኑ በጭ ቀባጀሩ ፕሬዝዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ዶናልድ ትራምፕ ውያድ ኢባፋ ታይታ ቀበተኒ ወጂት ጀልቀበን ኩታ ፐንሰልቬኒያ መጋላ ሃሪስበርግ ከሰት ቢፈዱ ላቲና ያነፈተን ውያ ከነት ከንየሮ ጋሪስተ የሮማ ሳወዲን ቱረን ደገርቶን ኢሳኒ አርገመኒ ቱረን ውያ ሰና ሳወደገስተን ከሰት አከነጀለኒ ቱረን ፕሬዝዳንት ትራምፕ
to reflect on an incredible journey together and to get ready For the great
akata amanamun dandenyen kararadem ne nadudu battilaluf qabso waneddu fuldura kenyan weggetani fenna qopofnu bakka wangenye maratini injifanna tole injifanna jedani turan president trump ega taita qabatani guyyota ibada brankesatti kanneni joda jedamani deggerto tsani gemmechisan ajajewon presidentum mamallette sani turan garu tokko kanneen akka foyyessa insuransi egumsa fayyaa fakkaatan ajendaaleen barbaachisoo isaan dhiyeessan kongiresii yookaan immoo mana maree biyyattii biratti deeggarsa gahaa argatanii dabruu hin dandeenye. Rippaabilikaanonni irra jirees ammallee pirezidaanticha deeggaru. Senatii yookaan mana maree murtii seeraa Yuunaayitid Isteets irraa Mitch McConnell isaan kana keessaa tokko.
I like the strike in Syria. I like the bunker buster bomb in Afghanistan. I like the more assertive foreign policy.
Haleellaa humna qilleensaa Siriyaa keessatti geggeessame jaalladheen jira. Afgaanistaan keessattis karaawwan lafa jalaa barbadeessuudhaaf boombiin xayyaaraan harcaasamuun na gammachiisee jira. Irra caalaa imaammatawwan alaa amansiisoo ta'an natti tolu. Garuu haalatti pirezidaantichi Tiwiitariitti fayyadaman baay'een deeggaruu jedhanii turan. Dimokiraatonni garuu Tiraamp madda mormii isaanii akka ta'etti dubbatu. Mana maree murtii seeraa Yuunaayitid Isteetsitti hoogganaan dimokiraatotaa Chuck Schumer haalli kun akkatti fufuu mallullee dubbatanii jiran.
The president's my way or the highway approach is one of the main reasons he has to show.
Kana ni jedhima dee in ta'u ka jedhu deemsa pirezidaantichaatu dhimma eegumsa fayyaa irratti fi guyyoota hojii dhibba dabran keessatti milkaa'ina hedduu agarsiisuu dhabuu isaaniitiif sababaa ijoo ta'e jedhanii jiru. Waggoota 70 dura pirezidaantii Yuunaayitid Isteets ka turan Franklin Roosevelt jecha barootaaf ittiin beekaman tokko dubbatanii turan.
The only thing we have to fear is fear itself.
Wanni sodaachuu qabnu dhimmi ijoon tokko sodaadhuma mataa isaati jedhanii turan. Yeroon biyyattiin rakkoo dinagdee hamaa keessa turte bara 1933 ture. Pirezidaant Roosevelt yeroo duraatiif safara raawwii hojii pirezidaantummaa ka guyyoota dhibbaa kan lafa kaayan. Yeroo sanaa booda rippaabilikaanota irraa Ronald Reaganiif George W. Bush, dimokiraatota irraa John Kennedyf Bill Clinton jalqaba irratti gufuuwwan isaan mudataniyyuu xumura hojii isaanii irratti garuu bayiiwwan gaggaarii olaanoo ta'an galmeessisuu danda'anii turan. Tiraamp tarii jalqaba kana irratti injifannoolee tokko tokko galmeessisuun isaan barbaachisa ta'a. Sababaan isaa ilaalcha ummataa walitti guurameen yoo safarame lakkoofsi milkaa'ina isaanii ka seenaa biyyattii keessatti argame hin beekne isa baay'ee gadaanaadhaa jiru xiinxalaan siyaasaa William Galliston.
Success breeds success and failure tends to breed failure.
Milkaa'inni milkaa'inaa kufaatiin kufaatii oomishu. Sababaan isaa takkaa dadhabaa ta'uu kee yoo agarsiiste diinonni kee sirratti ka'uudhaaf fedhii horachuu malan. Michoonni kee immoo si waliin dhaabbachuudhaaf fedhii isaan qaban xiqqaachaa deemaa jedhan. Pirezidaant Tiraamp hundeen deeggarsa isaanii akka iddoo isaa qabatee turu jabaatanii hojjechaa turan ka jedhan immoo xiinxaltuu siyaasaa Saaraa Baayinderi.
There really isn't anybody in the center and it becomes a little lonely there. I think they get much greater.
Dugaa faayo ilaalle kan giddu galeessa jiru tokko yuwaan hin jirreef kophaa ta'uun isaanii mul'ata. Akkanatti fakkaatutti gara bu'uura siyaasaa irratti ennaa deebi'an caalaatti deeggarsa argatan.
Seenaa keessatti akka mul'atutti pirezidaantonni irra caalaatti kan humna siyaasaa argatan filatamanii akkuma hojii jalqabanitti guyyoota xiqqoo keessatti. Hayyuu seenaa Richard Nortontu akkana jedha.
The greatest single danger that the modern presidency confronts is the risk of overexposure.
Nokkortiin yookaan gufuun cimaan tokkichi pirezidaantota yeroo ammaa dura dhaabbatu amma barbaachisu ol baay'ee mul'achuudha. Kun immoo pirezidaantonni waa godhanii yookaan immoo waa gochuu dhiisaniif utuu hin taane yeroo ammaatti kanneen oduu White House gabaasan garmalee baay'achuu isaaniiti jedhu. Akka Roosevelt'iif Kennedy pirezidaantonni milkaa'ina argatan wanni isaan uummata duratti dhiyeessan suuta suutaan ballataa dhufe. Tarii qormaanni cimaan Donaald Tiraampiin mudatu kana ta'uu waan oolu natti hin fakkaatu jedhu Norton. Egaa dhaggeeffattoota keenya qophii dirree dimokiraasii kanarraa kanuma nan xumura. Nagaatti ani namoota hin jirtu.